ni onua ebre edu se obetie enkwa asem omodi aso befro bibi oben wona wase won se enkwa asem ebre ni omodi afre won kafo oba onua ene onyankofo aka chere won se enkwa jisem no ebre aso e msonfo akwa hifod enam nemu ebeche asemi Mesre eni diye mo, se asemi fi Lifeword Media Ministry ho, ena eba unchen. Lifeword Media Ministry no, oko abefo mfidiye eswa www.lifeword.org www.lifeword.org Obese, unhu nkwa sem, ewo kasa hudu ubiya amwa ubehu ewo ho. Eno anese, so o login na uko ha na wodi nsa abọ eyi no so kasa opeso na ebibia ma ema oti enkwa ajisem eyem somfo akwa hefo selem nim ka na mdi asemi ebremo mesere se ebebo mpae onko fo no wiradi oma edawasi oma yiwaye oma kanfo ama ye hunu nde ye ba sese hu da fofo etisi abade ni be hu na otwe fofo posom fofo na afi fofo bi adwani enti ase ni ebra o ma ye kra do se beti wasem abade bi eni ni ase ni wa na ma se mesu frade ehu ya fa so ye kra ajinkwa abade bi osu ni wa fa kri so de kra ajinkwa dada no aso be kwa so ara mle timi atena ase amao se upie wahini ma wanye oyiraba edawasi sede amnu kakayeno usumfu akwa hefod na menemo eche asemi asama minobe cheye ende matuni dinse who will be your destiny helper who will be your destiny helper wany ena obaye udachi buafu Saint Kwa Mekaka, Mekasa and say, you can't reach destiny alone. You cannot reach destiny alone. Eti ebe fa ni achre semano, achre chre yin. Na yedi ya mwa tuso. Na, ye mwuni se, ni abiti miya boy en dachi. Misu nyangu pwone, boy diye nina. Onuna, oche sika, onuna, oye biribia. Enso odinam obiso ntino se yakopo anya wadom no wembi wadwene ni ne no anche na asemmu ayamfa asembi ande ne di antrewa ni obebo anu ponu wahwia obeka se sane pa na anyone ne mebo afo pembebre no aya na yehwese Ebo afo no be ye obi a oti benzin oti lamozim oti kankasim 4x4 sani pano but obi a e bi oyɛ clean na kura betimi ayɛ odachi bo afo obi a wodwom e bi a na wo honye wakodwom akɔtɔ ade na wonim sɛ wo sika na ebeso na nso na wo sɛ Free my nipple wound, no, no, cause oh, scans on the end. No, may the end of major itona, it's the master, but now some palm from go, mammy. Let me sound comedy and copper sicker embra. May kind of cry to say, Sir Nipano, and a waboa or your boa or your boa for a pile. And indeed, Oma, you may in dao. The pembe brino, your pam, a dachi boa for. A red tibia nipano woman, may the Yeni mani se ubiya oti benzi mdiye. Saani panu kutu. No biti mi ayye medachi buwafo. Yewe trese mu. Se yewe trese mni mwa. Yibu hunu se. Yeni mwa bebre wuma. Ana mfatu mbebre wuma. Etimi. Ebama yishunya adie bebre. Bible mnu yewoni pebiya. Ojina ye. Se obaye onyakupu yeduma. Na. Onya abuafo bi ma osuo mu ehwe a
didi kan e Moses ebre onyakopon frɛ no no na odi nechi ekoyi Israel for free museum bayan fede na edwuma no abetɔ ɔno nkoa no so eniti onya nasi ayefɛ ne Jetro ama ne tete no ɛna ohwɛ so a Moses no nso the destiny helper baako ɛyɛ Pharaoh papa ama ɛnso ɛboa no ɛfɛ ne nkwara abrɛ mu abrɛ ɔkɔfa no wɔ nsuo no so no ɛde bɛtena ahemfie ɛtete no ɔnoɔma bebree mu ɛno nti Moses ne deɛ no no nti Moses ɛnya Jetro ɛne Pharaoh papa no ɛhwɛ Joseph nso Joseph nso ɔno sɛ obi a ɔbɛyɛ ne daakyeboafoɔ ɛyɛ Pharaoh a ɔpagya no firi afiase ɛde ne ba ahemfie ɛdi sɛ Pentecost was say Joseph had Pharaoh to promote him after the prison nti ɔpagya no ɛde ne firi afiase ɛba bɛtena ahemfie ɛhwɛ David David nso ɛberɛ a ɛbaa sɛ ahendie no ba bɛdi ne nsa no onya obi firi ahemfie hɔ a ɔde Jonathan ɛbɔ ne ho ban ɛfiri Jonathan papa Saul hɔ sɛ ɛbɛyɛ a nea Jonathan papa ɛpa ne sɛ ka ɔbɛyɛ no no ɛntimi amba mu ɛntimi amba mu nti no nka obi bɛka sɛ sɛ nka Saul ɛni hɔ a ka Jonathan ɛdi adeɛ nanso onyame hyehyɛ mu no ɛnte saa na onyame ɔno ɛnim nnwuma nyinaa bade ɛsɛ ɛsi onipa bi so ɛna nea waka fa ho no ɛnso ɛtumi aba mu Elijah nso bɛka sɛ Elijah nso ɛyɛ obi a ɔso deɛ ɔkɔhyia no ɛyɛ ɔbaa kunafoɔ no a ofiri Zarepta ni baa no babaa sɛ ɔbɛma no aduane baakurafoɔ no a na berɛ a kɔm asi Israel hɔ na aduane obi anya bi ndi no onyankopɔn ɛka kyerɛɛ Elijah sɛ mesoma wo ma woakɔ ɔbaakurafoɔ bi hɔ na ɔno ɔbɛma aduane adi ma wɔtumi ɛsustaine wɔ na wɔde atwerɛ dwumadi a mede ahyɛ wo no so nti onyankopɔn na afrɛ no sɛ mesoma kɔ Zarepta kuro no so na saa Zarepta kuro yi so na anafam hɔ na mama ɔbaakunafoɔ ahwɛ hɔ a wonim sɛ bia ɔbaakunafoɔ a ɔyɛ ɔdefoɔ ɔmene omia no yɛadwene no sɛ saa kuro no a yɛkɔ so no ɛka ɔbaakunafoɔ no bɛyɛ ɔdefoɔ kɛseɛ paa a ɛka bia yɛkɔ akɔhwɛ nanso ɔbaakunafoɔ a onyankopɔn ɛsoma Elijah ɔno sɛ ɔnkɔ na ɔsiesie aduane ama no no ɔnim sɛ ɛbɛkɔ no aduane a ɔsiesie no yɛ aduane kɛkyɛ ɔbaa de ɔse aka ne ɛyi kakra ne sam kakra a ɔde bɛkye tatare ɔde bɛyɛ paano na ɔne ne ba ɛdi ayɛ dɛn na wɔwuo ɛde adu baabi a ɛni sɛ yɛhwɛ nnipa korɔ a ɔyɛ yɛ boafoɔ no yɛhaw ne yɛamane a yɛnim mu ano no pɛ bebree sɛ yɛhwɛ ne saa deɛ a ɛntimi mmoa ma yɛnkɔ yɛnim nti nsɛm a me ne wobɛkyɛ yi adidi soɔ yi ɛyɛ nsɛm a nokwasɛm ni onyankopɔn wode nhyira firi ɔsoro ba but wɔde nam nnipa so nokwasɛm no ni ɛnti hwan na nna bibisa wo sɛ ɔne wo daakyeboafoɔ hwan obi bɛn wo akwaraa bɛtumi ayɛ akwaraa ketewa a wobɛkɔ situation bi mu a akwaraa no bɛtumi ama wo gyesɛ pɛ so a de saa kaprɛ no a wode bɛma wo no ɛno ɛna ɛbɛtumi agye wo ama daakye ne wɔsiiye obi ha wo yɛhwɛ sɛ ka nnipa no obi ha koraa ne boafoɔ no bɔ a sɛdɛ ne boafoɔ no bɛsi ayɛ no ɔhunu ho a so wei deɛ sɛ ɔnyɛ me boafoɔ wei koraa deɛ dɛn nnipa ni bɛbisa no asɛmpo sɛdɛ wobɛsɛ bua no ano bade meka nokwa kyerɛ sɛ God really drops blessing from heaven. He sends people. The sumani pa. No sumani pa mumu de samba naba. Nimbisa se. Se wu hiya. Dachi bua fwa. Who God sent to you. Se wu hiya wu dachi bua fwa. Mwane wu nyanko pon. Ebe sumano. Emano abawu chen. Ibisa wu. Minya awu chemi. Ebi a wope. Seke crusade kasi ebi ase. Enanka ube nyase ube te mkwa ase. A life word media ministry isu enam. Abe fufidye isu. Amazon ewo ho. Life word dot org oboko ewo ho. Enan se wakreke so. Wafishe www.lifeword.org. Upa obenya enkwa asem bebre ye wakasa hudo bebre mu. Tibisa se wwany ene wudachi buafu. Jacob, nemba dumye nini yina anu. Nam penifu wwomu mwomune eni mse Joseph nobe yon wudachi buafu. That's when yami yanko pon nam. Joseph su ebe jibu su yana. Tibisa se wudu kwa bimbinu mu. Radi ma wudachi buafu ade wubuafu anu. Embe yon. Radim ye when he says sign in Powi, a jima me ye, say jima we mumu, and me anene the dachi edim be see you. To be biare u cre biare a ye jumo, a sorry o, be bio ye biare and to tunasi. Na, pomodin se, by you don't know why. Na menanana catch him say, Bema, so be the idea show and say ya, yen ye, that's all ye ni ya, it me by ye, wa would ya. Na me show, say, when ya bray tea and quassem. Kwase mi fi life word media ministry won e de brew so mfo akwae fo na me no chase mi si da foforo so be kan nto aso na akoso eti ne pe bebre a kwae wo famu wo benya wo aboafo bom pa ye ma wo se irade ma hu boafo ndene echine yara nyami show asemi so mfo akwae fo na me no che fi life word media ministry won e de brew. The telephone number is 0244-869499. 0244-869499. On fa Christ so cry jem kwa. Ebreni ni. Say Jesus Christ foul. Say. A cry. And a jem kwa. But the man pay mu. Kasa mpa. Is Christ so ni ugura. Na makuma jitum. Say. Apo wu na sorry. Jimmy. We say wu kasa ya. We say. Radi Jesus Ajo, acho o dinheiro com qual mano mano. Mas se ele vai demorar muito nessa semana com esse Cristo Baba. Aí de boa menina me hum me dá aqui boa fofo. Eu me chamo, sou o time com a sem. Bye bye.